ezwa ngiyibambene nabafana nabafana bayazimpinsizwa balokho belingisile ngiyibambene nensizwa ngiyibambene nabafana nabafana bayazimpinsizwa balokho belingisile shwele ngiyibambene nensizwa ngiyibambene namakhwenkwe labafana bayazimpinsizwa balokho belingisile. Babeqathwa philava balokho belingisipha imfana yakusinda yedele engqwini imfana yakusinda besokwazi baqathwa philava bahlale belingisipha imfana yokusinda mouse yesengqwini yesinda nafuna insizwa insizwa ihamba umgangana aya bafana bafana bipa ay asiwa masosha lawa yanza yanza wemfana ufuna ngifa yeke ngulawe nimesipa
sula labantu
yanza
yanza yanza
wemfana ufuna ngifa yeke mina ngulawe sipa
sula labantu
yanza ufuna ngifa yeke mina ngulawe sipa
sula labantu uyanza mamba ufuna ngifa sula labantu salukethi sipa sula labantu
zasha 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 awuze nje, awuze nje. Ithetho bakopa tutani kongandovu na wapeta flame indlela kanjalo inkosi thina ngiyayizwa mana ukhuphuka 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 ukhuphuke. Yey kanjeni banjwe yimba fana bakithi kanti ubhesikithi ucela umuzi umuntu angazuma ngiyiphathe keyboard uJJ umfokambe uthuma noma thina umfana kanxumana hawu bafana bakithi ngayihlaba kanjele ngoma akhumbula unagoja kagesi abathe baubaba waphunqula usimba mgodi maqeda singawulala ukhuzani umfokampongose ngiyabonga ndodendala ngiyabonga. Ngiyabonga ngokuthatha umsebenzi omhle kangaka upheke ndoda yamadoda ngiyabonga sebeke khuluma nje onhliziyo yombi asiye
Yeah, yeah.